son, nigga, what? Any before. Any before. Ayo, acha ni gonge kwenye microphone na million balls nikatoka before. Never tried this at home. Shit come and don't better leave me alone. Nina lyrics tattoo dani paka kwa bones. Like a carbon dating ya 360 million. Ama ni ya $4 million. Damn nina powers. Magnified 4 times kama sunny showers. Class lyrics military boy. Nacheza na toys na boy spectacular. Napachu watu kwa dani kama Dracula. Na bado mysterious na baki haikuwa. Baukuwa kwa kawa. Kikombe ya kahawa, najua nina dawa. Na bado na shine, uwezi beat speed yangu niki speed, na magnetize kila kitu kwangu. Yangu ni yangu, na yako ni yangu. Inatoka before, inatoka before. Inatoka before, inatoka before. Na inatoka before, inatoka before. Inatoka before, inatoka before. Na inatoka before, inatoka before. Inatoka before, inatoka before. Na inatoka before, inatoka before. Inatoka before, inatoka before. Ayo, cruising down the drive, I'm a handyman. Say my name 3 times, come a candy man. I could the kid, na millionaire skills, talk a before. Dressed to kill, na seconds, I'm going in four. Excuse me, me na pende ganji pia. Na leo ni payday, na teremsha na beer. Ukide salamu zangu, bae ni mia. Ukiwai kupotea na kuonyesha jia. Keep your head up, unasikiza Kenya's most finest. Baki juu, kama smoke toka kwa finest. Deep is your place, ya yeah, his highness. Pika saluti, kabla ya kuni address. Inatoka before, inatoka before, inatoka before, inatoka before. Na inatoka before, inatoka before, inatoka before, inatoka before. Na inatoka before, inatoka before, inatoka before, inatoka before. Na inatoka before, inatoka before, inatoka before, inatoka before. Na inatoka before, inatoka before, inatoka before, inatoka before. Na inatoka before, inatoka before, inatoka before, inatoka before. Inatoka before, 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 inatoka before.